Ra'iisul Wasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani ayaa sheegay isagoo aan faahfaahin ka bixin in dhexdhexaadintii ay wadeen lagu xadgudbay. Al-Thani ayaa sheegay inay jiraan xad ay Qatar samayn karto dhexdhexaadin ahaan inkastoo madaxda sare ee Xamaas ay ku nool yihiin dalkaasi. Horaantii Arbacadii, Al-Thani waxa uu sheegay in wadaxaajoodka xabad joojinta cusub ee Gaza uu marayo marxalad xasaasi ah iyadoo la isku dayay in wax laga qabto caqabadaha hortaagan in heshiis la gaaro. Dalka Qatar, Masar iyo Maraykanka ayaa dhexdhexaadinaya wadahadallo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka oo ay ka mid yihiin sii deynta qaar ka mid ah haystayaasha weli ku jira gacanta Xamaas iyo sii deynta maxaabiista Falastiiniinta ah ee ay Israa'iil haysato. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa arrintan kala hadlay mar uu telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Qatar salaasadii. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in labada mas'uul ay dib u xaqiijiyeen muhiimadda ay leedahay in la sii wado wada shaqaynta dhow maalmaha soo socda si loo gaaro xabad joojin ka dhacda Gaza, taasoo xaqiijinaysa sii deynta dhammaan la haystayaasha. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa Arbacadii ku baaqay in dunidu ay diiradda saarayso la haystayaasha, islamarkaana Xamaas ay si degdeg ah looga baahan yahay inuu sii dayso la haystayaasha gacantooda ku jira. Hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa lagu wadaa inuu maalmahan soo socda u safro dalka Turkiga si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Saddex ka mid ah wiilasha u dhalay Ismaaciil Haniya iyo dhowr caruur ah oo uu awow u ahaa ayaa ku dhintay weerar Israa'iil ay ku qaaday Gaza bishan. Militariga Israa'iil ayaa sii waday ololahooda Arbacadii shalay iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen in ka badan 40 bartilmaameed. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa Arbacadii sheegtay in ficilada militari ee Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof maalintii la soo dhaafay, taas oo ka dhigaysa wadarta guud ee tan iyo markii uu dagaalku bilowday ugu yaraan 33,899 qof. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 meelood 2 meel dadka la dilay ay yihiin haween iyo caruur.